Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewirimba Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewirimba Sijukira ekiseera kye nasooka kunyumyamu naawe Ndowooza nali kubowa kubanga sayogera bingi nnyo Naye gwe n'okuba tonteeka mu mbeera y'okukutegeera Era omazima wanyamba n'ofuula omuntu eyeetegeera You made me fall in love for the first time to fall in love You made me fall in love for the first time to fall in love Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewirimba Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewirimba Amazima mukwano daira siyera bira mukwano gonde Kusubiza okukwagala obulamu n'omutima ninkugabira Mukwano sonyiwanga, iyo yenjogera yange ya bulijjo Kusaba nsonyiwenga, gasobeza kubanda bandi muntu Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna Nkakasa mukwano, bw'onjagala tewirimba Tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewirimba
Simanyi oba bambi ndi kigeza okwekyusa nga Era nze baby kwesiga toli mbabu Babuulira abo bonna bakwesibako Bagambe tino baby